kamilioni five.
Eti
ay 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 ay. Mbaya mimi. Walisema mabaya juu yako. Mama mimi sitokuwa wako. Lakini tulikula kiapo. Mama mimi mumewe mama watoto. Banja kere de vijikululo. Emi pano jote jindama wo. Wasani doma nyati ni msaja wo. Nalaira rubele randi wo. Ulisema utakuja Friday. Nika shanga mpaka imefika Sunday. Nika hisi